Uthi akabafuni abahamba ngenyawo Uthi akabafuni abagibela amatexi Uthi indoda kumele ibe nemoto Uthi umfana kumele athole noma isigorogoro Mina nginaso kodwa ke ngicela umqobe ngqobe Anginamoto kodwa umalume une-325 ekhaya So hamba ngalo Kodwa ngicela ungqobe ngqobe Anginamoto kodwa umalume une-325 ekhaya Eso hamba ngalo Bengisacela ungqobe ntombi Ngqobe ntombi Ngoba umalume une-325 ekhaya Eso hamba ngalo Bengisacela ungqobe ntombi Ngqobe ntombi Ngoba umalume une-325 ekhaya Eso hamba ngalo Uyazi uma ungavuma ukuba wami dali mina ngiyafunga ngeke ngize ngikubhayizise I don't need to pull up in a Porsche ukuthi ngizazise Kade bethi ngeke ngilunge ukuzokhuluma nawe ngeke bangikwajise Phela intombi ishelwa nangamanga ngeke uzungibhayizise Uyazi kade ngilokhu ngifuka unganginaki Bengikufuna unganginaki lento ingenzela ubuhlungu engingabazi Angifuni ukukhoza i-drama Yenza nje wena sondele phansi enja sithi Oh my god she ten now my hips ngicela ungangathi ne uncle please ungangibulaleli imoto kodwa ke ngicela ungqobe ngqobe anginamoto kodwa umalume une-325 ekhaya so hamba ngalo kodwa ke ngicela ungqobe ngqobe anginamoto kodwa umalume une-325 ekhaya eso hamba ngalo bengisacela Iyona impela leyo kuhamba ngenyawo engathi ibuye ngibangela amahloni Ngeke ngiphatheke kahle dali uma ngabe ngingakutholi Inkinga ukuthi you are out of my league kodwa nawe angikutholi And I'm sorry ukuthi angiqala kodwa sengifika neyitori Inkinga ukuthi kade ngikubuka unganginaki Bengikufuna unganginaki lento ingenzela ubuhlungu engingabazi Yakufuna ngifunga uma Yenza nje wena sondele phansi enja sithi Oh my god she ten now my hips ngicela ungangathi ne uncle please Ungangibulaleli imoto kodwa ke ngicela ungqobe ngqobe Anginamoto kodwa umalume une-325 ekhaya So hamba ngalo kodwa ke ngicela ungqobe ngqobe Anginamoto kodwa umalume une-325 ekhaya Eso hamba ngalo Bengisacela ungqobe ntombi Ngqobe ntombi Ngoba umalume une-325 ekhaya Eso hamba ngalo Bengisacela ungqobe ntombi